Ulipokubali life kwa Christ, ukafanyika kiumbe kipya. Ajie suko unajideju, likamadi church ukabatizwa. Sisiri maparo wako na friends, tulifurahia. Adi binguni, tarumbeta, celebrations na malaika. First class, ticket ya VIP ukapata. Church ukawa active, adi keyboard ulicheza. Sijui what will come in your mind after kitu 9 months. Kaanza kuhata church na maskandos every time. Uli get trust yetu yoto likuwa representative. Kwa dealing za church mtani ukawa we Dorol modeli. Cheza ka wewe unafanya di mid mistari. Ninaanza kubonga na wewe.
Cheza ndogo
Cheza ka wewe
Unachoma logo
Welewi wewe
Cheza ndogo
Cheza ka wewe
Unachoma logo
Welewi wewe
Cheza ka wewe.
Mara kadhaa ulipatikana ukiwa tei mbaya at piano guru. Unapendwa gwana wasichana. Pole pole bro, ndo shetani huvuta mtu. Kwa vitu kidogo atakuchocha na umaarufu. Usibargain your life, usimwache Christ, usi waste your time na vitu zitakufanya udai. Usibargain your life, usimwache Christ, usi waste your time na vitu zitakufanya udai.
Cheza ndogo
Cheza ka wewe
Unachoma logo
Welewi wewe
Cheza ndogo
Cheza ndogo
Cheza ka wewe
Cheza ka wewe
Unachoma logo
Welewi wewe
Cheza ka wewe
Wezi bageni lela Koda likuponde cross. Sicheza design unafaa. Jiwene mkidi wa boss. Hebu cheza ligi yako bro. Usi mind ya shetani no. Yahweh's one and the true God. Najiwa singume bu try again. Inabidi ubadili tabia mwenendo na pia akili. Maana umu duniani weni kama balozi au akili. So cheza ligi yako bro. Jiwene mtoi wa God. And I bet you know. So
Cheza ndogo
Cheza ka wewe
Unachoma logo
Welewi wewe
Cheza ndogo
Cheza ndogo
Cheza ka wewe
Unachoma logo
Welewi wewe
Cheza ndogo
Cheza ka wewe
Unachoma logo
Choma logo
Welewi wewe
Cheza ndogo
Cheza ndogo
Cheza ka wewe
Unachoma logo
Choma logo
Welewi wewe
Cheza ka wewe Unachoma logo Welewi wewe Cheza ndogo
Cheza ka wewe
Unachoma logo
Welewi wewe.